sawirkii sodon iyo naysiyeed nabi iise dunidan yahakinogodi maddii adduunka kooyo wala hukumi doone dadka dembiilayaasha lankii dunidan roog oo dhan lankii dembi samaayay usi hukumi doone eebbahayna iise waysiiyey awoodkii hukumo kuwa dembiilayaasha ah iise markii dunida roogi way aray ansamada barkeed yaa anseedee wakti kale yaana hanogodee iise walaa kaloo ankooyi in dadka eebbahay hanuuniyo jannadan aan horseedo jannadan inki bishaareeyo jannada maddiiseedna jir cusub yaa helaane walkasta oo faylan yaa jannada eebbahay inka bishaareeyey kuwii jidkiis usi raaco lankii toobad keeno usna waa layki bishaareeyey jannada walwalba oo wanaagsanna meele yaa ka helee laakiin shaydaan jidkiis ninkii raaco way linki bishaareeyey naarta jahiima oobana naar galaasaane eelay may tiri tiimboy lankii ka roogi lahay iyo lankii kalena waa liki fadoohaye maddii dunidan roogaan in amal suuban sameeyaan.